kupendeza vio na geuka. Unavyo tembea na figure yako, unawadadisha sana. Kwa nini ni wewe unawashinda wote? Give it to me now. Give it oh. BTW, nini unachowaza? BTW, nitakupa unavyotaka. Gonna love the way you turn around. Me love the way you move around. Sakata, napendezwa na vile unatelemuka chini ya your mind.